Johana 13. Koro sa Pasaka ne chiegni ahinya. Kendo Yesu nong'eyo ni kinde ne osechopo moago e pinyni. Odok ir Wuoro. Nosehero joge owuon manie piny, to koro obiro nyiso kaka ohero gi chuth nyaka giko. Yesu gi jopuonjrene ne koro chiemo, to noyudo Satan oseketo paro e chuny Judas wuod Simon Iscariot ni mondo ondhoge. Kata obedo ni Yesu nong'eyo ni Wuoro oseketo gik moko duto e lwete, kendo ni ne osea ir Nyasaye, kendo koro odok ire, nochung' oweyo chiemo, nolonyo lepe, moketo tenge, eka nokawo taulo, otweyo e nungone. Noolo pi e karaya, mi ochako luokogo tiend jopuonjrene, kendo oyweyo gi taulo mane osetweyo e nungone. Kane ochopo ir Simon Petro, Petro nopenje ni,
Ruoth, in ema idwaro luoko tienda adier?
To Yesu nodwoke ni,
Sani ok inyal ng'eyo tiend gima atimo, to ibiro ng'eyo bang'e.
Petro nokwere ni,
Ok niluok tienda ngang'.
To Yesu nodwoke ni,
Ka ok aluoko tiendi, to ok ine kanyakla achiel koda.
Eka Petro nowachone ni,
Ruoth, kara kik iluok mana tienda kende. Luok koda ka lweta gi wiya bende.
To Yesu nokone niya,
Ng'at moseluokore ok dwar luokruok kendo, mak mana tiende kende ema oluoko, nimar dende duto ler. Omiyo unu ler, to ok unu duto.
Nong'eyo ng'at mane biro ndhoge, kendo mano emomiyo nowacho ni,
Ok uleru duto.
Kane oseluoko nigi tiendegi kamano, norwako lepe mi ochako obet piny. Eka nopenjogi ni,
Bende ung'eyo tiend gima asetimonuno? Unuluonga ni japuonj, kendo ni ruoth. To mano uluonga kare, nikech mano e an. To ka an, ma an ruodhu kendo japuonju ema aseluoko tiendeu, koro un bende onego uluok tiende oweteu. Gima asetimonu en ranyisi, omiyo un bende timuru mana kaka asetimonuno. Adier, adier, Awacho ni misumba ok duong' moloyo ruodhe, kendo ng'at moor ok duong' moloyo jal moore. Ka ung'eyo wachno, to un johawi kutiyo kode. To ok awuo kuomu uduto, nimar ang'eyo joma aseyiero. To muma wacho niya, ng'at machiemo koda oselokore jasika, kendo wachno nyaka timre. Koro anyiso wachno kapok otimore, mondo ka otimore to uyie ni an en. Adier, awachonu ni ng'at morwako ng'at ma aoro, to orwako mana an. Kendo ng'at morwaka, to orwako mana jal mane oora.
Kane Yesu osewacho kamano, chunye nochandore malit, mi ohulo ratiro niya.
Adier, adier, awachonu ni achiel kuomu biro ndhoga.
Jopuonjre ne nong'iyore kendgi, ka gidhier nono ni oloso kuom ng'a. To noyudo ka japuonjre Yesu moro mohero obet bute. Simon Petro nogwelo japuonjreno, monyise mondo openj Yesu ng'at ma owuoyo kuome. Omiyo japuonjreno nomedo sudo machiegni gi Yesu, mopenje ni,
Ruoth, en ng'a miwuoyo kuome?
Yesu to nodwoke ni,
Abiro luto kuon e tao, to jal ma amiyo en.
Eka noluto kuon e tao, momiyo Judas wuod Simon Iscariot. To kane Judas ochamo kuonno, Satan nodonjo kuome. Eka Yesu nowachone ni,
Gima ibiro timo, tim piyo.
To kuom joma nobet kanyo, onge ng'at mane ong'eyo gimomiyo Yesu wuoyo ne kamano. To kaka Judas ema ne jakeno, jopuonjre moko ne paro ni Yesu onyise mondo odhi ong'iew gik mane gidwaro konyorego e sawo. Kata ni mondo opog pesa ni joma odhier. To kane Judas osekao kuonno, nowuok oko mana gi kanyono. Koro ne en otieno. Kane Judas osewuok oko, Yesu nowacho niya,
Wuod dhano koro yudo duong'. Nyasaye bende yudo duong' nikech en. Ka Nyasaye oyudo duong' kuome kamano, to Nyasaye bende nomiye duong' kama entie, kendo enotim kamano piyo piyo. Nyithinda, pod an kodu kuom kinde matin kende. Bang'e unudwara, to anyisou Mana kaka ne anyiso Joyaudi ni kuma adhiye ok unyal biroe. Amiyo uchik manyien ni mondo uheru. Kaka aseheru e kaka ng'ato ka ng'ato mondo oher wadgi. Ka uheroru kamano, to ji duto biro ng'eyo ni un jopuonjre na adier.
Simon Petro nopenjo Yesu ni,
Ruoth, idhi kanye?
Yesu to nodwoke ni,
kuma adhiye ok inyal luwa e sani, to ibiro luwa bang'e.
Petro nochako penje ni,
Ruoth, ere gimomiyo ok anyal luwi sani? Ayie tho nikech in.
To Yesu nodwoke ka penje ni,
bende diyie tho nikech an adier? Adier, adier, awachuni ni, ibiro kwede nyadidek kapok thuon gweno okok.